Yeah.
This is Kitty Forever.
Ukuluvo. Seniyacaba Fede. Aliyasho leli beat. 50 Cent. Like, angifuna nanokumosha ama-beat nje, cause Fede ngibonile ukuthi useless le nto.
Azi nqane ivina nokubhala.
Hey, angidising ama-post, nginika langempela. Bayakusaba, angikusabi, mina ngizokutshela. Uthi azange ngithathe i-feature yakho, ngiyasitshela. Ekubeni ungazange ngitshele, sengizonqaba impela. Amaphapha amnyama manje, ngathi u-black boy. I'm not dicky, mara sengibizwa nge-bad boy. Nah, I don't argue with these little boys. Yekela kithi rap mntwana yodlala ama-toys. Ama-clouds angwafara angizukushaya nge-punch. Wisondo lokhu kanda kanda nika awu-punch. Ni-ghost vele cause you ain't gonna reply. Upepereza kwi-Facebook itwe you reply. Uyakhumbula lapho esitawa nqaba sibhekilishe. Ngithe izinja zami zikeke ngikuhandlishe. Ulokhu stay we-under mind-i asinendaba nawe. Nomnganakho ngimtshelile ngeke ngisifane nawe.
When it rains it pours. When it rains it pours. Just because. When it rains it pours. It's when it rains it pours. It's when it rains it pours. For money and hoes.
You wait.
It rains it pours.
Wansi babanja intangu seba yo recorder. Uzobulala u-erisi pari yegu foster. Kono linde nje ngiposte beso yang tofa. Ubunye sithule ngathi asiboni mara siyabona. You messing with the wrong nigga, you know it's ready. Fell I'm always gonna win like Slim Shady. Stop biting big hash, I clean it penny. Waza ngupe ama lines, I'm your big daddy. Fanaka mperi, ngizodla leli nigga. Umzimba yaphela, you wack ass nigga. Who was the closest star high in 2021? Ngishuza imoyas, I'm the goat in pinchy yam. Bashayiwe abantu e-star ngo 2021. Yeah, Fede mele udliwe musukela abantu.
When it rains it pours.
When it rains it pours. Just because.
When it rains it pours. When it rains it pours. When it rains it pours.
Kawulethi siyifele nje mphela. Ungayiqedile dog.
Yima qedelele nje manje.